running.
Hey, it's your boy Kim on the track.
Hello. Hey, hey, Blacky Vision. Devils follow me, I don't know why, but I'm lost in everything. I just wanna form, tell the devils fall. I just wanna make it. If I'm music, just wanna hear it, take a side. Everything is in the moment, never hold it, party, party, never pace time. Never think it's really get a minute, how to.
Yabu wage ndi kunyenga, libe ntawi yoda kubushe. Muka fono jida bomba, mene iye ama kubweza. Iye alindiji pazi uwa mabusha magubondeza. Mama gonja ndibe mpelo, osadi inu kunjeje meza. Waika jipazi uya, mbilo sida, iwe nisida. Waika jipazi uya, mbilo sida. Uga magonja ama guse, uga maprea ama guchinga. Iwe alibe sontawi, sanga fige soba dali. Uli yawe ndiye nyari, ndiye wosa kwela mpai. Iwe ntali gire, daliso wanga usige. Ndiku finya finya, ndiku nyenya nyenya, jonde ntali gire jabu. Manju wele samaluzi, bamene inye ndufuna dabu. Jaga jino sijidusa uo na nye kwende gula pasi.
Uva kubawa
Oma, ama kala waika jipasi uyo jabu. Lo sida, iwe nisida. Waika jipazi uya. Lo sida, iwe nisida. Lo sida, waika jipazi uya. Lo sida, iwe nisida. Lo sida, waika jipazi uya. Lo sida, iwe nisida. Lo sida, iwe nisida.
Iwe nisida. Iwe jabu please ndisi. 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 Please ajis.
Ama kala waika jipazi uyo jabu. Lo sida, iwe ndisi jabu. Waika jipazi uyo jabu. Lo sida, iwe ndisi jabu. Lo sida, waika jipazi uyo jabu. Lo sida, iwe ndisi jabu. Lo si waika jipazi uya. Lo si ya iwe ndisi ya. Lo si ya iwe ndisi ya.